ufuna ithemba lamahumusha. Bring us a hat, sifake stratini sikhiphu busha. Ufuna ithemba lamahumusha. Hey, bring us a hat, sifake stratini sikhiphu busha. Mangvela ma outa ya flater, abo cherry ba ya menstruator. Bahlangiswe hype mangdlalisa pipe, ama sister afuna ukungdata. Abo gogo ba ya tolerator, ama enemy wa ma sang hater. But I don't have time for these haters. If I go on, see you later, alligator. Ngene gas ngibanga umsindo, abo cherry ba tshishima uromo. Hayi ukuthi ngiyipha man, hinda ba bengisa communicator namakhombo. Ka left ngihlala ngiphethe untombo, maruyaza abo cherry ba yashesha. So I gotta make sure that I'm strapped on. I'm full no kamba njimo armashesha. Ngene nda wailing in vule liputi ngin kombo zi tem. Ngshisa matayera ngil tonze khuti ngin damage nje. I petrol I baya ndo anang pelelo ngin kezu bebe. Ngiz pile lega mnandi ngiz leli fe. Funi temba la makhumush. Brinyo se khat, sifage stratini sikipu busha. Temba la makhumusha. Hey, bring us a hat, sifake stratini sikhiphu busha. Hey, funi temba la makhumusha.
Futhi bathi KFC ngoba ngisike iphiko. Uma ngibheka fast ngathi ngine ego, yakushika iriko kulandela isiko. Ngene gasi ngiyathele futhi bathi KFC ngoba ngisike iphiko. Uma ngibheka fast ngathi ngine ego, yakushika iriko kulandela isiko. Hey, ngaba ngokuthi ni slick but you niggas can do like a you. Ngisese nokubamba i-cherry ekuseni ngihambise njenge assignment ejuma. Cela ntshela u-lady dude ukuthi nginabantu abayi-few but angimandi ukumthatha ngimfake isirokela imhlophe. Yeah, say that I do man. Bathi ngiyashisa ngapha ngiyadripa. Perfect example omdogo. Masifika zakhipa kuspendwa amakhipa. Umuntu akusimenza isitoko. Okenya nizwa nithi nitembu nalintharisa borokho. Uyazi mina ngidlali ngiyakhuza gogo. Funi themba la makhumusha. Bring us a hat, sifake stratini sikhiphu busha. Funi themba la makhumusha. Hey, bring us a hat, sifake stratini sikhiphu busha. Hey, funi themba la makhumusha. Funi temba la makhumusha.